ndaba zembera ngamulwadde yennyini kubanga byokola bisanyusa nnyo mukwano ntena
zalomane gyempita banesega musimanyo lwakiki era ze nebuuza omutima gwange wakola otyo gutwala ze nalina bipaka ebyokuganza nga bangi bannumya naye mukama mwebaza eyakundeetedde owekisa omulungi atayombo owempisa eyakuziwa n'eggonjebwa obulamu nkuba oli mu mutima gwange wagwevuga
baby wotaba nze mbeera nga mulwadde yennyini kubanga byokola bisanyusa nnyo mukwano ntena baby wotaba nze mbeera nga mulwadde yennyini kubanga byokola bisanyusa nnyo mukwano ntena
nze waliwo byenkola ebyesiba mulwokubeera gwebebe nze simanyi kikye wenkola okulaba ng'omutima gwonna gwefuze hani kyombutuufu wampuza nkulowooza n'empita ne wensula wabula tondeka kubanze n'omalondeka obunzise wabula tondeka kubanze n'omalondeka obunzise
baby wotaba sembeera nga mulwadde yennyini kubanga byokola bisanyusa nnyo mukwano ntena sembeera nga mulwadde yennyini kubanga byokola bisanyusa nnyo mukwano ntena
omulwadde yenna mwebale otalinga bali bendaba obulawa kumani badduka misinde naye sebo nezikugwako tebakuddira bakusuulawo oli wanjawulo gwawo bwe batyo zekati nakwekwata nakusigaza omutebansumbuwa zekati nakwekwata nakusigaza omutebansumbuwa
bezi wotaba zembeera nga mulwadde yennyini kubanga byokola bisanyusa nnyo mukwano ntena bezi wotaba zembeera nga mulwadde yennyini